mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimimana nongeye kubasuhuza mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi rya Amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye kubumva ni ukubaruhura iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima urumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30 harimo imaze 43 atarashobora kumenya kuwo yabwiwe ko ari papa we ariwe koko muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we igomba bahageze bavuye ku Gisenyi ikiganiro agasaro kaburaga nihuriro neza ku ijwi rya Amerika
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfasi n'umurundi kazi Felicite Ntirampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi dore hashize imyaka 30 yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka
Sitametse ikaragira santifike arasanga no message ne generalist avuye mu Rwanda hanyuma kuya yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa mbyo atumva igifaransa muri community narinuyemo nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi cyakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde
yitwa Kaberuka Dr Kaberuka Jean Bosco
akaba atuye hehe magingwa ya
ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda urumva ko hashize imyaka myinshi
yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazaho abarizwa Dr Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i Kigali aho akorera Oui, docteur Kaberuka. Mwaramutse amakuru yanyu.
Mwaboneza.
Nari mbahamagaye nitwa Venuste Nshimimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye nzabasuhuze.
Felicite Ntirampeba?
Yego.
Muramwibuka oya ntago mwibuka
yahoze yiga Anverse mu Bubiligi igihe namwe mwari muhari mukora santé publique we yakoraga medicine tropicale n'umurundi kazi ntago muzi
komeza mu Bubiligi
ntago mwibuka yari umubikira mwajyaga mujya kubigisha Anverse mubigisha igifaransa
Igisha igifaransa nje ko nigaga si nje narigaga tawe nigisha mu kina rya verite namaze amezi atatu
yego nicyo gihe rwose yambwiye ko mwahuriye Anverse yambwiye ko mwahuriye Anverse hanyuma arambwira tuzamusuhuze cyane ati rwose ati byashimisha nshoboye kumuvugisha
nyine nabo yari kwashyira igihe kirekire narigaga namaze amezi santé publique
sesa niko yambwiye nawe
yego
yarambwiye ati rwose yari ahari yiga santé publique ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya medicine tropicale yaravuye i Roma icyo gihe
ntabwo mbizi neza kuko ntabivugana bi cyane ko nyirirwa naramubonye kuko ntibite ariko ntabwo twiganye sinarigaga.
Hanyuma se mwaba mwifuza kumuvugisha nshoboye kubashyira kontakiti mwakwemera kumuvugisha?
Mweruka kera cyane nawe ibuka neza nta kontakiti ziri twagiranye ndabona umubikira ari abantu benshi aho ngaho
yego
ariko nta kontakiti twagiranye sinzi niba ari ngombwa.
None se hari ikintu yambwiye hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro agasaru kaburaga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho arambira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yaruya mbere y'imfura ati arakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye
gukundana no shokana mubonye tapasari ndaho ngaho anversi agukundana nta mwanya ari mfite nibaze yambizi angahe atatu kandi aho twiganaga shokana mubonye umubikira si posible no gukundana no.
Hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati tatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30 ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi ni umusore ati wamumbwirira ko rwose hari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana batanu mfite n'abandi ndera atari ku mwana we arashaka kumubona uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien mfite amafoto ye na yaguhuka mureba ni umusore mwiza ushaka kukubona
kumbona gidi Kigali
iyo ndabizi kuri Kigali yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa
ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi ayo mizi kandi nawe umudamu ashobora ayikibuka yaza akamureba
yaza akagusuhuza
nta kibazo kamureba kwa kuko ntabwo muzi
nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere
nibaze amezi atatu gusa bitanda ndaruka ku kazi
yego birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko ahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma ariko yaje ikomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana urumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ninde hanyuma rero ndamubwira ati rwose nzagufasha nzagushakira uwo dutere ukaberuka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana ndamushimisha
ndi Kigali
yego none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu waba azaguhamagare muganire rero nzamubwira azaze i Kigali hanyuma tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane
nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo izi byagiye icyo bitanga ariko aje akandeba agashakisha ubwo twavugana
yego tuzamurangira aho muri hanyuma umuganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute
ntacyo mbivuzeho
yego
kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mikeya gusa ngo nzabigera nimubona ngo nzabitekerezaho ko ntabwo muzi
yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha
ntabwo ari ngombwa ni kera cyane ntabwo ubucuti twagiranye
bwari ubucuti bwihuta birumvikana
ntabwo twiganaga deja yarigaga sinzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka tuzagomba gutya
yego Nduva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sébastien na ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza kwa kwibuka neza ariko ku cyo yifuza ari uko umwana yamenya se ibindi nduva atari ngombwa icyangombwa ni ukuzabona umuhungu wawe
yego nyine tuzabijera nenetse ona
yego
kurangiza ufite umuryango ufite abana bangahe batanu
oh ni byiza cyane arakuze ameze neza n'umugabo icyashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique ni ikintu cyo kongera ku bumuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yumve ko afite se nawe ajya mu banda avuga ati mfite papa ndamuzi ndaramubonye kandi kukugeraho umubyeyi nizo bizamutera ishema
ubwo tuzabireba tuzarireba none se ndabona abafana kumwakira gutya
ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye kuko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya ADN bikoreshwa kugira ngo we wemeze koko ko umwana ari uwawe icyo gihe nta wamugutsindira azaza azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha
oye ibizamini byose bimaze gukorwa inozo bamufata ndi butazi
hagomba gukorwa ibizamini nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afitanye isano na kanaka
sibyo se ko mubizi namwe
yego tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora ni ibintu tumenyereye hano ku bya Amerika turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi n'ikigara aho ngaho hari ikigo kibikora ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma umwana akamenya se n'umubyeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane Dr. Kabiruka ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye ni hano mu kiganiro agasaro ka Buraga ndizera ko muzajya mucyumva nimbona kanya ku cyumweru kibari saa kumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muzajya mucyumva ni ikiganiro gihuza abantu kiri imiti na giteri neza
yende washimiye nanjye
umunsi mwiza
namwe
agasaro ka Buraga
Dr. Jean Bosco Kabiruka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sébastien afite imyaka 30 atuye mu Bubiligi naramuhamagaye turaganira atangira ambwira icyatumye ashaka papa we
parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain des
kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe naho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza iyo mpamvu nari nasabye ko wamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya
ça m'aurait plus de savoir ce qu'il en était.
Ubuse kumaze kumenya kufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva imeze ute?
C'est une bonne nouvelle pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
Ni inkuru ishimishije cyane nayakiriye ni inkuru ishamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabifatamo. Niko mbibona.
Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe
ni ikintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba abishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi
parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi hein.
Jean Sébastien lui fout déjà ma hirbe.
Ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye.
C'est vraiment super.
mama wa Jean Sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uwa mubyaranye yamenye ko namubonye abyakira n'ibyishimo
ndanezerewe cyane no kuri ndanezerewe mu by'umwihariko ndanezerewe ko yashoboye kuboneka kuko cyari cyifuzo nari cyisigiye kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu rero ndabikengurutse nanjye ndabakengurukiye cyane
ubumvise mu kiganiro aho Dr. Jean Bosco Kabiru kavuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona ubumvise ko na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya I Kigali kureba uwo yita papa we mbese uzamuherekeza
ego nzomuherekeza ndabyifuza cyane nzomuherekeza ego kugira ngo ushobore no kumuremesha ego nagiye nshobora kumugushashe imyaka 30 yose nshobore kumubona ndanamutengurukire cyane kwemeye kubona n'umwana we kwakira umwana wiwe
hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we ati niko bigenda icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye
ndagishyigikisha ati ni byiza gutyo ntihari n'amakenga n'amakeye impande zose ni byiza kwicyo egizami ibaho gutyo
Madame Félicité, Madame Vanda, vous êtes en de Cuba. Walizeye, ijwi d'Amerika, ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo n'imyaka 30
nagumye ndabisengera ndasenga ndizera none iki ibisubizo byanjye Imana yarabyumvise irabacako umubyeyi yarashoboye kuboneka
murakoze cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerera Imana ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda utoragura aho ba nyina babataye ukabarera hari uheruka gutora muri iyi minsi
yego muri iyi minsi arashimye abana batoye umwana w'umwaka n'amezi 6
nibyo
mwiza cyane umwana w'umuhungu mwiza cyane
yitwa nde
ababyeyi byaragoye imenye yitwa Irumva King Shalom
Imana imukomeze kandi nawe ukomeze ukomeze uyirebere urebera mu Burundi
murakoze cyane namwe mukomeze guherezagirwa cyane kandi ndabashimiye no kuri bimwe by'imva mutima
urakoze cyane
murakoze namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona
madero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
nabibabwiraga mu iriburiro ry'ikiganiro umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko bakamenya sekuru yitwa Iyakaremye Dieudonné ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyabutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
ubundi yavutse mu 28 hanyuma icyo cyabayeho mama wanjye afite umuntu mutenda bakoranaga hanze noneho aramwihakana nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana abana na mama wanjye we aranyakira ariko noneho maze gukura mama arangatiye nyumara kuri kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira ndangije wa gatandatu primaire ajya kumunyereka yakoraga ari umugeni wari uhagarariye music fabric yitwa Uwimana Jean yakoraga muri music fabric niwe wari uhagarariye ariko uko yasaga buri munsi ukabona ntashaka kugukura nanjye nkiyo nabaga mushyira urwandiko ndagiyuka mbere y'intambara mu 1933 nagiye mu cyiciro ebyiri akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga 1000 yerekeye mu mahanga ataha bahubwo bikajya nta imbonyi ariko nyuma y'intambara irangiye ku muntu yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana Jean akorera ariko ntabwo umuntu yari azi ibyanjye nawe tubagira amatsiko yo kujya kumureba njyewe ndamureba ndamusuhuza akabicara turaganira ndabaza se ko ufite umubyeyi witwa mama yitwa Sabu Beatrice kuko yambwiye ko ari we papa birashoboka arangi haka wafu za tunyabu nipa kwa wafu tamu nifika mbiku mwa kwa nagana anu kwa mte na shwana hafu ya mwenye na hafasha mkambia ni mwamura vio anji mkuko na mjie fiti vila mpa angami alu mza jenu mwazeneza ashura kuwa eribeshi mwenye chua chua kuminimuzi wenda wenda yenge kunyumba ashura kuwenda situ mutimu timu akanyi mna kaminya kubji mwazari dhata kaminya ngu amara sura njara hanga kaminya niwa hali wano muna wajitenga hali wakuru wajini wale wa sura njara hali nga wa sura hali kini jeneke nuku mbara handa hali pite iso kuchanga pite aho mbuka kuku kujezu ungu ibinigia ilo hachirunzi
mbanzo shimile mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so wo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa
mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe namba irumba yarafite reception uri nyina reception yabaga mwice mu nzira hore we winjaga ramunaga no nabakobwa bo bakora kuri reception bakaba bamushubutumwa we nta bizize tuma ninjira mu busuhuzi
niyo wadeziraga muri ibyo birahure ntago wabonaga mwijisho risa naho rireba n'ubuzi wo mwana
yari fine sinigeze mubona cyakora ndahamije nigeze kubona hari gira afite modoka ya Peugeot ndibaza ari 35 yari yashyiriyeho cyashaka music fabric urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga namubonye yamunshije
none se kumaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara hari bintu ushaka ku mwaka
ni ukuri kw'imana ntacyo mfite ku myaka mfite 44 yanjye nyibeshejeho ni ukugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye abasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkenerwa nta mitungo nkeneye ntabe namba yuzu umuntu akumva ko afite originalite iranga kuko biravunye biravunanye kubyakira ubundi n'icyamuteye motivasiyo kuko iyo ukwandikira
yego
abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijeho amashuka noneho baranyicaza baramaze ngo ko se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo utwereke papa wawe ukuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numva ngize agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye nshidikanya ntazi niba rero cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana mbabwira ati dore ngo noneho nguriya sogokuru wanjye kandi ukuri kimana imana izajya ikomeza iguha umugisha ngiye ntabwo mbona uko bura ubu ngubu ndumva nashesha n'ubumeza kubera ukuntu nshinzwe wajya amahanda namubonye ahari
nongere ngushimire wowe yakaremye Dieudonné kuba warihanganye mu gihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye
murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibashe ibafashe ibaho mu gihe tugabanyije
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira ashaka be inkuru yari amaze imyaka 25 abitse mu mutima ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu wa Biryogo
ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eleazari na Hakizimana Gideon
abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki ni bande muhuriye kuki
Hakizimana Eleazari yari umugabo wanjye Hakizimana Gideon n'umwana wanjye
mwatandukaniye hehe byagenze gute
twatandukaniye Masisi
ubwo hari mu buhe mwaka
hari muri 1996 mu kwa 11 ku itariki 15
niba wibuka neza mutandukana byagenze gute mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha twibuke ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha
twari kumwe gihe icyo gihe barandasa ndagwa barakomeza
hanyuma wavuye Masisi ugana he, waganye Iburasirazuba cyangwa wagiye Iburengerazuba?
Navuye Masisi nkomeza za Walikare ngera ahitwa za Shabunda, Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka, tutura na gutya.
Hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva Masisi, Walikare, Shabunda, Mandaka, ntaho wigeze umenya akanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Gideon ndetse n'umugabo wawe Hakizimana Eliezeri, ntawigeze akubwira ko yabarabutswe bagenda?
Keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma, mbabashije barambwira ngo sinahagera, ukomeza ngiye kugenda.
Ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma ukati sintarengane hehe?
Nageze kuri Kongo nyine ndahagarara, nari maze kuruha.
Wari umaze kuruha. Ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Ejedewo yari yajyanye na se, hari undi mwana mwari kumwe wowe?
Nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa, umwe njya kugaruka yafiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo niye.
Komere.
Uwitwaga Umwari Faisa, hanyuma asigara na Hakizimana Joseline.
Joseline si we waramutahanye?
Ashwi. Nawe baje kuturasaba turatandukana njyenyine.
Muratandukana, usiga Joseline inyuma, usiga Nyakwigendera inyuma, usiga Eliezer, usiga na Gedeo, umugabo wawe n'umuhungu wawe, urataha mu Rwanda. Ubu se nta gakuru ka Joseline ufite?
Joseline hashize umwaka n'amezi icyenda baramuzaniye.
Baramukuzaniye, ubu muri kumwe?
Turi kumwe.
Muri iyi myaka yose ishize, wigeze wongera kureba uko watabaza, uko washakisha, uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gideon, Hakizimana Eliezer, umugabo wawe?
Hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguha itangazo rizaca.
Icyo gihe Gideon yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 3 n'amezi 6.
Mu Rwanda mwari mutuye kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twanamubonye tugeze ahanaha turamwibuka ari ahanaha?
Mu Rwanda twari dutuye i Kabuga muri komine Rubungo.
Niba umugabo wawe akumva, birumvikana ko hari amakuru mfite ushaka kumuha, hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye, niba akumva muri kano kanya Madamu Aisha muhongerwa, ni iki wumva ushaka kumubwira?
Aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa, n'umugabo wamushikiye akaba yarapfuye, nanjye mama wanjye akaba yarapfuye, na papa wanjye akaba yarapfuye.
Komera, ihangane.
Mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline, ari umumama umaze kubyara kabiri n'abana babiri.
Kumera. Ni byiza ubwo ushoboye kubivuga, burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima, ntubashe kubivuga, ntugire ubibwira, ugahora wumva hari ikintu kikuremereye, burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza, biraruhura. Ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo. Aisha Muhongerwa, ndagushimye cyane, ndagukomeje kandi nkwifurije kugira amahoro.
Yego, Uwiteka akomeze kuguha umugisha rwose, ntabwo utagize. Azaguhindure muri iyi si kandi azaguhindure no mu ijuru.
Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro cy'umweru gishize mwumvise umugabo Jean Marie Vianney Mundanikuri ashakisha umwana yaruko yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali. Mu batarashoboye kumva iyo mpuruza y'ineza, mbashyiriyeho agace k'idutangazo.
Namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse ku Kacyiru w'abahungi bari ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa batari mu bubiri. Nabavanye mu mirambo famiye bamaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri Minisura niho bari bari.
Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo, wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu?
yandereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari nyirasenge ubu ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri CHK hariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose ndiyumva emeshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegaruga twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza CHK ndashyikiriza uwo nyirasenge wa se arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwe masubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokowe nabavanye muri iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye. Se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean Marie Vianney mu ndanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko kuko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean Marie Vianney mu ndanikura ariko bakamubura ati mpa nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze. Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho. Iyi nkuru nziza wagombaga kwibwirwa bwa mbere ni Jean Marie Vianney mu ndanikure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire.
Oui, allo,
Jean Marie Vianney mu ndanikure.
Yego ni Venusi.
Yego ni Venusi tushimiye Imana hano ku ijwi rya Amerika makuru mu Rwanda.
Makuru yari meza turaho turi kubona akavura tutangiye gutangira guhinga turi kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga.
Ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasero kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 94 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya amakuru ye nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureze yambwiye ati ariho ameze neza ubwire Jean Marie Vianney mu ndanikure nzihamagarira ati umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati araho arakomeye ngubwo ubutuma nari ngufitiye.
Yehova we Imana ishimwe cyane mwarakoze rwose Imana ibaho umugisha yo ni igitangaza hari niho kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi rya Amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagera yo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane.
Ni byiza cyane ikindi ise wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana agusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimire igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwigirira. Inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka.
Yo Venus rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntago tuzi niba bari abatanga ngo kuri Nobel dorapi bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera kubo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'umwana tuzabonana amaso ku maso kuko ugakiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose
na urakoze uvuze bagenzi banje dukwana hano ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro agasaro kaburaga isatu basumba buraho ngaho I Kigali ni watugejejeho amakuru yawe n'ikifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime
rwose nawe bishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na Imana ijye imwongera mu kazi ke kandi Imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza bajya gufasha rega Yezu no guhuza abantu n'abandi umusaza umwe bita Simeoni niwe wabunye ngo bamuzane Yezu umuheka arashimira Imana nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo bose ndababwira nahora naga igishyika murashikagurika ndota nota nabonye me uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'Imana daturi mu ijuru
urakoze cyane ngaho ukomeze ugire ibyishimo witegure kuzakira Aime azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nonge kukwifuriza amahoro y'Imana
namwe rwose murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nka ya Aime Kamanzi Nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu Bugesera yitwa Nyiramugwera yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994 arererwa I Kigali ni wahamuzanye waje kumujyana muri Canada umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure aza muri Sake mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aza I Kigali ashaka ijwi rya Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga naramuhamagaye turaganira
Hello
Oui amakuru yanyu
Neza.
Ni Nyirabikorwa Solange tuvugana.
Eh.
Amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda?
Amakuru ni meza, nahoze nkurikira gasaro kabuze, ndagushakisha njyo za Kigali mbaza nimero ndaheba. Nuko birangira ngiye ku kuri Facebook mboni foto sinzi ukuntu twakwandikiye kuri interineti none ngize shaba ndakubonye pe Imana igumugisha mbere ya byose.
Wagombye kujya kunshaka I Kigali?
Nagiye I Kigali n'urutanu bita Isake.
Isake ya Kibungo?
Isake ya Kibungo.
Warakubititse urwo rugendo rwose.
Nararukose kabisa kuzakubona nako bimazaga nkurikirana agasaro kabuze. Umva nkabura amahoro ndava nteko mana mu ijuru umuntu nzamubona nteko. Ariko gusa Imana iguha umugisha ubwo bwitanga ikora kabisa.
None rero urambonye tuganire mbwira bimeze gute twagufasha iki
ikintu nashaka ko mumfasha mfite mukuru wanjye mu ntambara 94 niwe mukuru iwacu bamwitaga Nyiramugwera njye nari umwana muto iwacu
yego
intambara yaje kuba bageze mu Bugesera aza baje kumutwara haguye aba bantu benshi nyine ngo bamukure mu mirambo ariko ubwo n'abantu bari ari kumwe babitubwiye
yego
arangije ajya kuba I Kigali ngo ni umuntu w'umumama yabaga aho ariko ntago batubwiye izina nabo ntago bari bamuzi amaje kuba I Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge
yego
asaba ngo nimba hari umuntu wacu waba warasigaye ngo yabumumenyesha noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu wabusigana bakaza, ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza. Ababyeyi bacu bose bari barapfuye, yaba mama yaba na papa. Nuko hashize igihe, ubwo ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo abantu bashobora tubwira ngo ntabwo twumvaga iradiyo, baratubwira ati wa mwana wanyu njye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada, wageze umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyeshe. Ubwo rero nari umwana ntagikurikirana, mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urushundi imyaka ibiri, ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye Agasaro Kabuze, nagize ikintu mu mutima ndabona inandi wagushakisha nkareba ko waza, nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose, ni nanjye wenda ko wamunshakira, kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya. Nuko nyine ndavuga nti nanjye reka nkushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira, nkuko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho.
Yego. Unyemerere nkubaze tubaze dukeya mpereye ku byo umbwiye. Nyiramugwere yari afite imyaka ingahe muri 1994?
Muri 1994 yigaga mu wa gatandatu primaire.
Ubwo
urumva yari nko mu myaka cumi n'ibiri n'itatu gutyo.
Cumi n'ibiri. Irindi zina rye rikaba irihe?
Bamwitaga Mukahaguma Rusakiye Kamembo, yari atarabatizwa.
Iryo rindi ni irihe?
Nyiramugwera Mukahaguma Ruseke.
Ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye, yarigeze amubwira ko bamwitaga Mukahaguma Ruseke Nyiramugwera.
Nyiramugwera
igihe yabimenye.
Yabimenya rwose.
Ikindi shaka kukubaza, iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka? Ni hagati ya 1996 n'2000. Gerageza kwibuka
itangazo arinyuzaho avuga ko ari muri Canada. Ni nko muri 1998 kuko 1996 yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire, abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye.
Mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza wamukuye mu mirambo ukamurera?
Oya, yahakuwe n'umusirikare ngo umusirikare aragenda amuha umugore we, noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada.
Umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada?
W'umunyarwanda rwose, ngo bari bavuye mu Rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada.
Uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare?
Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe.
Ndakubaza aya magambo yose kubera ko iyo utangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe, yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada, ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu, icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe?
Oya, nta handi hantu nigeze nshakira amakuru, kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity yo kugira ngo mushakishe. Ariko yatanze amatangazo kuri kuruwa rushe akiri i Kigali. Arongera ageze muri Canada, arongera atanga irindi tangazo, urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukiri abana cyane.
Yego. Niba ari muri Canada, niba akiriho n'ahandi yaba ari hose, nta kabuza tuzamenya aho ari, tuzamushakisha. Abantu bo muri Croix Rouge i Kigali dufite uko dukorana, dufite uko duhanahana amakuru, nabo nzabegera mbabaze, mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe. Nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo, birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bakiwanya, ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze tu dufatane mu mugongo birumvikana cyane cyane kirekire umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba kumva niki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa tuvukana kwa mama na n'ubandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri kuri imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashimira izina ry'imana kuko igihe kimashije ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazonye ikaduhuza
Solange nyirabikorwa ndagushimye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe nibakiriho abantu benshi bazamva itangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwangu kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana
Imana ikumugisha rwose urakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
maderero
Shaka gasaro kawe uzakabona wikikintegeye
Shaka gasaro kawe uzakabona
Shaka gasaro kawe uzakabona
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 watandukanye na se kugeza ubu yaramubuze kiri mu mwaka w'2016 kuri Goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu imyaka 6 bageze hakurya baraburana uwo mwana yarirongotanye yatorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda ikaze kwijwi rya Amerika
murakoze cyane Venice
none ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Mupagasi mwayabonye gute mwayamenye mute
amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'ikinyarwanda ngo nari Nyagahene iryo n'iritazirano Mupagasi twayamenye tuyahawe n'abagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe inuka kuri Rigoma nayo byatanguye umupfasoni Margarita warankiye yatanguje Maison Shalom abigize nk'uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye rero baduhaye amakuru y'uko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero dufatikanije twafashe umwanzuro kugira ngo tuyifashije ijwi rya Amerika mu gufasha kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yokwira mu muryango akabona urukundo kuko niwo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukura iteka
none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te
Olivier yoba yavuye aho yari asanzwe atuye aho yari asanzwe aba ari mu Irubavu ahahoze hitwa Gisenyi aho bita Imusale ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri petite barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo Igoma noneho bamaze kurengana iyo barriere Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe ngatamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu Kifaransa Programme d'appui à la lutte contre la misère iyo nayo niyo yahejeje imushyikiriza ishyirahamwe Inuka itariki 8 z'ukwezi k'8 mu mwaka wa 2016 uko ryageze muri Inuka
nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we ntabwo yigeze amushaka ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo
kugeza ino saha nta makuru tugeze tumenya yuko umubyeyi we yuba yaragerageje kumushaka kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya Irubavu tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabona ababyeyi be ariko batubwiye ko ata makuru bigeze babona kandi n'abamufite muri Inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha
Richard nije imbere muyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ufasha Inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahene
urakoze cyane Jeanette kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubira mu byishimo byo kubana n'ababyeyi mbere n'abavukana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa turivuganira mu myaka 6 ahamaze ikinyarwanda cye n'igice ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka n'umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali kimwe n'abatuye muri Rubavu uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016 umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi uwo mwana n'uwawe tabara aragushaka umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri umurundi kazi Inamahoro Claudette n'umunyarwanda kazi Icyamazima Goretti bamenyaniye mu mahanga muri Uganda baba tampe inshuti magara iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo baseka ntibagire gutangira hashize imyaka 13 cy'amazima utuye Kigali nta makuru ya Inamahoro afite
asakiza Inamahoro Claudette bakundaga kumwita mama Emma akagira n'undi mwana witwaga Mugisha yatuye mu gihugu cy'u Buganda ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masaja niho muheruka ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkasanga isoko n'abandi bantu ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze n'umufashe rero mukamubonera rwose byashimiza cyane
mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse mwatandukanye ryari
imyaka 13 rwose irashize
kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana
ntabwo twongeye kuvuga nampamagara nomero ye ikitabwa n'abandi bantu bakangira ko atari.
None se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande?
Oh, n'amahoro Prodeste yari umurundi kazi.
Yego.
Nange ndi umunyarwanda. Ariko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande twarabanye yari inshuti yanjye cyane cyane cyane. Ku buryo kuba nta makuru yo nzi rwose birampangayikije.
Ku buryo utekereza ko washobora kuba hari ikibazo yagize cyangwa se ni ukuvuga uti kuba tutavugana n'ibintu bimva bimbangamiye mu mibereho
byose ni kimwe wenda ndashobora kuba hari ikibazo yagize ariko no kuba nta makuru yafite nabyo nuko numva bimbabaje kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magara uburyo wabanye n'umuntu neza ukeneye kumenya amakuru kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero ye nakubwira kuyihamagara nkatanga isi ariko kandi singire n'indi menya numva ari ibintu bimbabaje rwose.
Aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala wigeze uhagera urahazi?
Ndahazi Masaga, ndahazi narahabaye twarahaturanye.
Muri iyo myaka yose yashize ku inzira zagendwaga ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuge uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona?
Urumva njyewe ndi Kampala nza mu Rwanda naje nze gushaka, maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka ntabwo biba byoroshye umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya ntabwo ari ibintu biba byoroshye.
Wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti ya Inamahoro ku buryo yaba umuhuza?
Hari uwo nigeze guhamagara, ndanamuhamagara kenshi nkajya muhezana n'amesaje nkamuhamagaye ntiwajya ukamushakira, ariko akambwira ngo yarahimutse uwari ubashije kumumenya wari umuzi nandi muzi, akambwira ngo uwo muntu we yari imutse yagiye gutura ahandi hantu. Noneho numva arashaka kubigiramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo bahaguruke ajye kumwisakira. Nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yo ngakora yamwoherereza koko yari kujyayo, ntabwo ntageze naragerageje rwose.
Aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu mwakundaga kuganira ni kimwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa Cyamazima gore tumushaka?
Izina ryanjye tubonye arabimenye ahita abyibuka. Izina ryanjye ryonyine ryamwibutsa kuko ibihe twabayemo n'izindi niyo yaba ari umugore se gusa byonyine yahita abyibuka kuko wenda Cyamazima ntabwo twakundaga kurikoresha, ariko Gorete nibyo yari azi cyane urugi yakundaga kumpamagara. Akandi kantu gasekeje,
yego,
na Korodete yigeze kujya acuruza amagi. Noneho rimwe araza kumpamagara ngo atanu ngiye kujya mu amagi kandi hari mu ijoro, ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba, ati wamperekeza nta kibazo reka nimwerekeze turagenda kubera ko ari inzira ntari menyereye nkugaruka siyumbuka ngo ahantu umukingo ariko sinavugira hasi ndirukaneuka nk'ibimetero nk'icumi n'ibimetero icumi rwose ndabyiruka nka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa. Korodete yarasetse araseka nubwo ari kuri radiyo ndabivuga,
yego,
yarasetse amagi ariko yakubita hasi araseka arinyarira. Umva ndabivuga nubwo ari kuri radiyo rwose ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga. Noneho wakambwira ati njye mbonye wiruka nkajya ngo ariko kwirukanye ukuguru kwanga kugera hasi kwanze kugera hasi noneho njye mpamyaho ndiruka. Umva Rodete twarabanye cyane, yari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose.
Birumvikana. Nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko nawe uzakabona.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga
ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Nsengiyumva. Nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi n'i Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kabiruka Jean Bosco. Nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe nubwa inuka kuri Goma muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ngaduhuje na Olivier Muhire Nyagahene mwana w'imyaka 13 umaze itandatu watandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka mwari kumwe na Venice Rishimimana kwijwi ry'Amerika